How come?
Chini ya maji uko na many men.
Jerina, Natasha, does it ring a bell? Na receipts your rumors, I know you well.
Au ni kina nani, I don't kiss and tell. Unaniekelea na una confidence.
Sita deny ujifanya. What the hell, nilikuwa down na wewe. Don't forget.
Missy Jai cheat, but it's sad to say. Niliona Kevo ye kushika in a naughty way.
Aje. Ati Kevo, yeah. Sini Morio tu, si uenda mafom. When Jerry ni who?
Ati Njeri, ni fan wangu tu.
You're such a liar, dude.
And baby, so are you.
How come? Yeah. Uko na madem DM. Wanna claim ati wow do things with them.
How come? Ni mimi ndio una try ku blame. Na unajua chini ya maji uko na many men.
How come? Yeah. Kuzi ni kikol who pick. Na najua una sneak na ule dem petite.
How come? Kevo ndo your bestie eh? Mugi chat late night muna delete text.
How come?
How come?
How come?
How come?
How come? Uko na madem DM. How come?
How come?
How come?
How come?
How come?
Chini ya maji uko na many men.
Nimekuwa na wewe since 22. Sayu kona dondi unaringa bu.
Kazi kunishuku kunileta juu. Sezi ishi hivi ndajitoa tu.
Aki please don't go. Please don't leave. Ninataka love na nitakupatia peace.
Staki zokelele wewe unipigia please. Ni upenda tukikadol tuma R&B.
Marvin Gaye, sexual healing, sauti soul, sunishike hivi.
Ebu come my way, ndakuweka chini. Hao wengine ni masai chick, wendi obibi.
Tumesema nini?
I'm just kidding.
Ukona plans na mimi.
Tena mob ni mingi.
Ufanya ni jam, ufanya ni cheesy.
Nipe kiss, nipe hug, wendo my habibi.
How come? Eh? Ukona madem DM. Wanna claim ati wow do things with them.
How come? Ni mimi ndio una try ku blame. Na unajua chini ya maji uko na many men.
How come? Yeah. Squeezy ni kikol who pick. Na najua una sneak na ule dem petite.
How come? Kevo ndo your bestie eh? Mugi chat late night muna delete text.
How come?
How come?
How come?
How come?
How come? Uko na madem DM. How come?
How come?
How come?
How come?
How come?
Chini ya maji uko na many men.